Unajua watu wengi wanafanya gospel wakitafuta mapesa.
310
Mungu saidia. Jipuka kopro tena Sirok na kama kawa tuko ndani ya
ukisaka mula mira saka mola, ukisaka mula mira saka mola, ukisaka mula mira saka mola, we lazima utati. Ukisaka mula mira saka mola, ukisaka mula mira saka mola, ukisaka mula mira saka mola, we lazima utati.
Now flow so nice, watch for the wise. You shame is the devil and that is the game. I don't work for fame, I don't work for dollars. Mola is my target, I just praise his name. Kwake niko locked, for sure miss it talk. I pray every time, my shit doesn't talk. And he stand very strong, kusipu nisichoke. Devil, I call you a liar, Lord is Messiah. I call him the boss, I call him the king. Hakuna mwenye wisdom, kuliko mwenye kingdom. I better die poor and see that kingdom, that kingdom.
Ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, we lazima utati. Ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, we lazima utati.
Baraka unazo lakini hautumii jea vile itakavyo. Unafanya injili upate mashilingi, magari kwa wingi, ninyi makasisi.
Kwa nini
hiso? Lipa watu watoe
pepo,
kumbe ni kanisa unafunga
macho.
Manabii wa uongo, kazi ni uongo. Unahonga mola kwani huna bongo? Imagine unahonga mola kwani huna bongo? We
ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, we lazima utati. Ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, we lazima utati.
I'm not a sinner, sin mimi sina. Sifanyi hii injili nipate mashilingi. Ukitaka kuwa same mini na liki, chanuka inuka. Fuata huyu Jesus, wacha kudelay. Usijo kadinai, mashilingi ni za muda, but God is forever.
Sarakasi kanisani ni kama kuongezia sukari viazi ndio ikuwe sweet potato.
Sarakasi kanisani ni kama kuongezia sukari viazi ndio ikuwe sweet potato.
Ukisaka mula, mina saka mola, ukisaka mula, mina saka mola, ukisaka mula, mina saka mola, we lazima utati. Ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, ukisaka mula mina saka mola, we lazima utati. Ukisaka mula, ukisaka mula, ukisaka mula, we lazima utati. Mina saka mola, mina saka mola, mina saka mola, we lazima utati.
Kinya watu wenye wanaibisha madhabao, eti wanafanya injili na kumbe haja yao ni mapeni. Kopro hapa, Sirok, Testify Entertainment.
Weka maji kwa glass, usibishane bishane na mimi. Weka maji kwa glass, chukua mbegu ya 300 na shilingi 10. Nimesema